Steve M. Platinum Avenue, Sour Scent, Rhythm Empire. Dalawachi mnange, we mala mwamani. Dalawachi mkanda wange, we mala mwasuri. Labayo, zendi mwana mwala, zari weye kataba. Bangamba mama reyafa, muna ina miakange satu. Banange na kuzatu yonka, tuwabangane jaja wafe. Natata natema, wama sanju kachijukire. Na ingira Kampala na iya. Sanga munga banonya, banji kirizo kuia, so muna kwenye nyinsirinya, mwana wa mama nonya, iya, ocha kufuna.
Sante, oh,
sante situgase, sante situgachulute.
Sante,
sante te kutikana hawa siri na bachazi nonya.
Sante,
wala bana ata kutimba, kusasuso utebe kwenye.
Sante,
mane faranga shiringi dora ya zaku. Zenange ngumia mtuwe Wajo tunda mandazi Bulichango subu za benzi Wajo imba fasi fasi Bulichango kwenye ni aketi Ochari na chansi Bambibi kula fesi Omulimu goye keki Molino kuchakashi Kera kwe suku kanawa kwe yambala tukende Tuye
Sante
Sante situgase Sante situgatulute
Sante
Sante te kutikana wasiri na bachiasi nonya
Sante
Olabana ata kutimba kusasuzo utewe
Sante
Mane faranga shiringi dora ya
Wamu si wangwa believe it Kampala si wangu to live in You wanna become a winner Neighbor wa ya galove loser
But why Ngatema mtu simbira kedi Tene tupangisa kedi Netufiro mwe mali But it's okay Zemanyera tulifunira mkufirwa Mungamba mpoka nangampa wana Nenyimbo utambala Kastamfu nesiwele lavana Nekasukali kama mtu Wana wanta dogu kama wenzi jaka nokenina Otuna nyanyo tunga chalano sima choloni
nonya mafani
Kera kwe suku kanaba kwe yambala tukende tuye
Sante
Sante situgase Sante situgatulute
Sante
Sante te kutikana wasiri na bachazi nonya
Sante
Olabana ata kutimba kusasuzo utewe
kwenye Sante
Faranga shiringi dora ya sabu
Ama uruganda wakenze mulaya siku wakala Wabula kunonya sente Na yate sivya nguneyo
Na wano
batina
Ama muma ukana Ulwe mivanje vyo usika batinga Na wenganda wa ukana Na ye, it's okay
Sente
Sente wetyo Oh mama